yatangiye ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo hano I Kigali mu Rwanda mpagera rero nasanze ari abaturage cyane abakarani bakoreraga aho ngaho ndetse n'abari bafite ibikorwa by'ubucuruzi bafatanije n'inzego z'igipolisi bari kuzimya bakoresheje amazi yabugenewe ndetse n'amazi ya ruhurura wabonaga ko byari ibintu nyine by'akavuyo niba ariko nabyita hari igice bigaragara ko cyari kirimo amamatera ndetse n'ibikorwa by'ububaji cyari cyashyi cyakongotse bagenda kubagerageza kuhazimya
waba se wabashije kuvugana n'abari bahafite ibikorwa by'ubucuruzi niba se byashobotse baravuga iki kuri izo nkongi z'imiriro
bake nabashije kuvugisha n'ubwo abandi baje ugahinda bigoye ko bagira icyo batangaza baragaragaza ko ari ikintu cyabatunguye ariko noneho bagatunga agatoki insinga z'amashanyarazi zitari zikoze neza kuko aho mu gakinjiro ka gisozi cyangwa se agakiriro n'ahantu hakorwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ubwo rero uwo twabashije kuvugana yitwa François Uwamahoro ni umucuruzi yarahacuruzaga inzugi yavuze ko yahombye byibura miliyoni 40 reka tumwumve
natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twafata ntacyo twabashije gukuramo
mukakaje nk'ibintu bifite agaciro usanga ni
na miliyoni 40
nari mu bwishingizi se ku buryo byabyishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda turanse izabafasha
oya twateganyaga kubujyamo
murakurikiza hisi rero hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza bizinesi ikagenda
ngo nyine igikwiye gukurikiraho ni ukwisunganya tugatangirira kuri zeru niba tuzabona abagira neza cyangwa ikindi natwe ntacyo turamenya cyangwa n'ubufasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu
wakoreshaga nk'abakozi bangahe ngo
dore abakozi 10 n'abandi bahigiraga ibintu by'imyuga nabo nk'icumi
ubwo ni François Uwamahoro umwe mu bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi twavuganaga na radiyo ijwi ry'amerika nyuma rero ndaya aho twavuganye na bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi cyangwa ni perezida wa koperative ikorera aho ngaho nawe yatubwiye ko uko ibikorwa byatangiye mu kuzimya ndetse aduha n'agaciro k'ibyahatakariye reka rero tumubwire
nshimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano hano hari amakoperative agera muri ane ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha mu gihe polisi yari itaraza abaturage bagerageje gukoresha amazi bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose hanyuma amaterasi zigera muri ateriye zigera muri eshanu n'ibikoresho bibarirwamo ariko iyo hataza ko abaturage nabo ngo babunganire polisi byari wari ikibazo kuko aho hari buce hagashyira kandi hano hari amaterasi arenga 95 ibyahiye ntabwo namenya esitimasiyo yabyo ariko ikigaragara cyo ni uko ntabwo biri hafi ya miliyoni nka 300 nababwiye ko hano hari ibikoresho biri turazire cyane ikintu cyitwa amashanyarazi ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi tugiye no kugerageza kuyarwanya wenda nka bimwe tugiye gukora amashanyarazi buri muntu wese yarafite insitarasiyo ku giti cye ariko tugiye gukora ibishoboka byose noneho tugira insitarasiyo imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato
Eric bagira ubusa iyo nkongi y'umuriro yabaye mu gakinjiro so ya mbere ivuzwe mu mujyi wa Kigali izo nkongi zose ziterwa n'amashanyarazi
ni ibintu bigenda bitandukana ariko akenshi gishyirwa mu bikumu mu matwi n'amashanyarazi nubwo wenda igipolisi kugeza ubu ngubu kitaragira icyo gitangaza wumvise ko na Tade Twagirayezu yashyize mu majwi amashanyarazi kubera ko buri mucuruzi muri buri cyumba cya buri mucuruzi aba afite uburyo acunga amashanyarazi ye yavuze rero ko nk'uko babyumvise abategetsi radiyo b'ijwi ry'amerika ko hagiye kubaho uburyo bwo kugira ngo amashanyarazi ahurizwe hamwe nk'imwe mu ngamba zo kurwanya izi nkongi z'amashanyarazi bacyane ko icyo wafata nk'umwihariko muri aka gakinjiro ka gisozi kari mu kari ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali byari ubugira gatatu inkongi nk'izi zibaye ahanini rero bamwe bakavuga ko zishobora kubatera igihombo na cyane baba abakozi babakoreraga yewe n'abakoreraga aho ngaho ibikorwa by'ubucuruzi ariko nanone bakaba bashyigikiye ko bashobora kwisunga amabanki akabaguriza bemutenshimima
urakoze Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika I Kigali umunsi mwiza
Nshimiyimana